Dabei waren sogar die Smart Girls.
Ja, Sir!
Yani kabla jatoka, Diamond kiba, mina tafuta, so kutafuta. Wana teseka, wana enyeka, mbona mnakesha, mimi guni sema. Mchaka mchaka miaka mia,
miaka mia mama,
hapa hapa Tanzania,
mtu wangu
na jeshi langu mama Samia,
mama Samia mama,
kukata wana Libania,
wana mwana sana.
Mchaka mchaka, mchaka mchaka, mchaka mchaka, mchaka mchaka,
mkojani jumbi nyingi,
mchaka mchaka,
ukiwaona kama mapimbi,
mchaka mchaka,
malaya wapo kidimbwi,
mchaka mchaka,
wanatafuta shilingi,
mchaka mchaka,
sungu sungu wabagaki, sipo wabisi hata mimi nitakula wapi, uswahili nizio mazaki, Suzi baga biashara yangu ni nyasi. Wanangu wapupo sirodi,
mchaka mchaka,
boda boda na viongozi,
mchaka mchaka,
sina mbili magaidi,
mchaka mchaka,
aina tano ndo kikosi,
mchaka mchaka,
ishina sita kipaji,
mchaka mchaka,
wanangu watafutaji,
mchaka mchaka, mchaka mchaka, Baba Ivan Supply.
Mchaka mwana, tafta era, achana na usera. Usela bila era, utakuwa mseradera. Mwana kufosi era, acha kuyaria. Watoto wazuri kila siku anazaliwa. Wea sa tafta era, achana na usera. Usela bila era, utakuwa mseradera.
Mantiru tafta era, acha kuyaria. Watoto wazuri kila siku anazaliwa.
Sisi ya
Zimu weu, weu, weu. Ana Ivory Beats. Eski the total of mama shamte. Weu, Muni Bisho. From Swahilini, Uswazi, Ambagala area, MGM Blandi. Yasa, hey. Wale wenye ukimwika swete upalata kisono nutiai. Gonorie, tona nunua. Waze wongwe, kwe, kicheko. Jee para kisasa, jitu pupi, jitu lajabu. Teru, we babake na Chris. Iya panikiwa na Ivory Prince. Masanyi watu wa chuga. Ewa besta rama.
Kota, weze boy, mpe salamu ya mcha. Salimi mbabu nene hapo, binja mpora. Wabibayo wa mitindo, Bache 47, Shini Marabwe, siyo.
Yani mtekesha ya takiwa siyasi bibi, anaonekana tekesha tu. We kibera babake na sayona, we Sefu Magota, Ankori. We papa bemba babake na Sofi, we mtumbadi, ademba wapigezo charambe, Jojibona Bucha. Toto wa timgome, ajoka la kijani. Wesele mani mkopoka, ameneja supporti. Man Diego wa Buguruni, DJ Maki mze wache jeporate udagi jeni. Abi mkaso chenika. We babaki na Klisi, watere watu.
Download na kusikiliza ngoma mpoko, mbibie by the advance of blood.com.